sodon faa'iidaysanayo waxaan ama ka horay inaan baahmadeeda u diro kulka walaalaha dhibaatada iyo shaqada ku dhex martay makengeeyo iyo qurulay area dhulkaas ay wada degaan. Waxaan rajaynayaa in ilaahay uu kalan siiyo wanaagga nabadda wadajirka iyo walaaltinimadu ay leedahay bisha ramadaan barakaysan faldigeeda iyagoo ka faa'iidaysanayana ay heshiiyaan dib dumar aysan dhicin ayaan rajaynaya insha allah. Dadkana markaa kula anaga awooddayga ka dowladaani ku kumad ahaan waxaa la harimaynay dadkaas waraaha inay nabad helaado ay nabadkooda noolaadaan cunqaasha odayaasha cagaradka iyo ismada intaa waxaan ku warinaya inay u guntadaan sida colada loo demin lahaa insha allah. Dawxii dacwaa dhaceen laakiin wax dambe aysan dhicin inaan